jam on the beats.
Akelia, Bushman. Woo. Jam on the beat.
Yeah. Sasa machozi ya nini na vibwa kwa bado mbona mnachekesha? Na leo adhabu ni nyingi marapa above mtani nyeleza. Kumekucha, kuwanyuka tabila biti mtatikisa vichwa. Flow kari na gonga vitasa yani kama swaga pisi zisha data. Njia zigzaga kote pori tupu wezu kani fata utapotea. Kuhonga kote miambulia busu weni fala acha kukenua. Wakati wenzako wanachakalika kutafuta maisha wanalia. Ni bono ungelili ya peso analili ya mapenzi bono unatutisha. Hakuna mtakacho kipata kila kona nime disconnect. Meshundwa kumaintaini na fast zenu mkatafte kick. Na tena hamdia diongeza kila kitu mekopi na kupest. Leo mtajibu kesi Bushman moja kama kikosi. Ona navyo vimba kama mzaze lulipa school fees Januari. Uwakika ninao na fast yangu ipo na wazoom vizuri. Kuna kona nime chill, kuna kona nime patch kwa tathari. Nikitokeza majanga, luga zitagungana oya wewe. You ready? I'm ready. Na tena stack is a credit. Zenu ninacho kifanya najua mwenye na jambia I made it. Najipima nilipo toka na nilipo leo si shindani you get me. Si speedy mseme na weza na kimbiza na vyo weza tele wane. Make sure that wanao kuzunguka hawa kuzunguki I say. Watu tuko less na maisha kila siku misara ibitubishe. Ushauri ya tuna ukikata tama ukikata viuno tuko mbele. Mwiri ni waku maisha ni yaku si tunasema finali uze. Be ready to survive alone. Watu anakuja na kusepa. Maisha natufundisha vingi. Kila wanafuzi mmekaza vichwa. Kama unisomi atuelewani. Pisha njia oya we. Kama unisomi atuelewani. Kubaba back. Wamekulisha tangu poli mpaka umevimbiwa. Ukweli ni mchungwe ukutaka kuambiwa. Kikulacho kingoni mwako wenguo kavua. Hebu chutama kumbe ukutwelewa. Survive alone. Binadamu wabaya anaye kufurahisha wewe ndo anamliza how. Survive alone. Ni mapicha picha tu anaye kupenda sana leo kesho ndo atakumiza. Na kumizwa so issue. Sometime issue ni kumizwa na mtu lomwelezea maumivu ya nyuma uliopitia. Pia unyonge so issue hapa town. Acha ufara, acha uboya kama unisomi move one time Bushman inaingia. Move one time acha kuziba njia. Move nisije nikakupitia. Move hapana kitu mina ofia. Hapa ni unyama tu ni ofisi. Na kama huwelewe game muita polisi. Studi kupadhama na ukachazia kiti. Umekichafua oya we vipi. Bwana kama vile usomeki. Bwana kama vile weleweki. Bwana kama vile utaki nataka tuwaiti wahuni wakupetupeti. Maniga mambo ya mebadirika basi acha ubishi. Nizo gali unazupenda kudandia ipo siku tapako vila inishi. Mipango na mikakati mdini ndo kitu si tunaki mindy. Kama unadili usili nami oya we. Be ready to survive alone. Watu anakuja na kusepa. Maisha natufundisha vingi. Ila wanafuzi mmekaza vichwa. Kama unisomi atuelewani. Pisha njia oya we. Kama unisomi atuelewani. Kubaba baki.